lulwimi lwakho same mama sifune mama siyamhele mama sekude namakhaya ifuna ukujonga ngoba ndinayo imali yokugibela ngoba ndinayo imali yokukhabela
Don't mind it.